project. Rubber beats. Zijukira wali mkutandika Embera ya linzi woku kamala Echo kulenga chivula Letu tafunyenga olusi tusula Na ya mkama chalekera Chatelekero muna kuwambi Tachitela kufunda Lalirumu na ya nukula Esala na ya nukula Okuvayu linzele na lokoka Yesu nga vya kola vya unisa Ngambia zere na lokoka Katonda waliwo byakola, katonda waliwo byakola,
yeunyisa.
Katonda waliwo byakola, nzolusi nebineunyisa,
yeunyisa.
Katonda waliwo byakola, katonda waliwo byakola,
yeunyisa.
Katonda waliwo byakola, nzolusi nebineunyisa,
yeunyisa.
Bandi nyo bakoledde birungi ebyeunyisa. Kano mugumba yazala, nesala kuchemba yazala. Yaonya Danieli empologoma Yakwata kubazibe neba onyezebwa Katonda ena nini gulu nenseno Chovola wa mtenda Bionavya ninaze ya bimpa Sabi subira kuba sabi sanira Kulwe kisache nangabirira Na yanukule mikisa na mfikirira Evivya vikolela mtaimye Tasosola mto mkulu na mkade Oluna kulonga luatuse Teeguza muntu wakola kululwe Katonda waliwo byakola, katonda waliwo byakola,
yeunyisa.
Katonda waliwo byakola, nzolusi nebineunyisa,
yeunyisa.
Katonda waliwo byakola, katonda waliwo byakola,
yeunyisa.
Katonda waliwo byakola, nzolusi nebineunyisa,
yeunyisa.
Katitula kukatebe kalira, gekanya kunyweza sala. Ebiganye mukama ja kubikola, mukama katonda enanyini buyinza. Amagezi go mkwano wega koma Mukama katonda watandikiro kolera Zendi bossi, sitya kastani Embera newebe kaluvanga stoni Never give up, believe like David He can take you from dust to king Olawe ya tuwonya vino vikolona Nevivi haja kubikola Evivi ya vikolela mtaimye Tasosola mto mkulu na mkade Oluna kulonga luatuse Teeguza muntu wakola kululwe Katonda waliwo byakola, katonda waliwo byakola,
yeunyisa.
Katonda waliwo byakola, nzolusi nebineunyisa,
yeunyisa.
Katonda waliwo byakola, katonda waliwo byakola,
yeunyisa.
Katonda waliwo byakola, nzolusi nebineunyisa,
yeunyisa.
Katonda waliwo byakola, katonda waliwo byakola,
yeunyisa.
Katonda wali